yeso yidi ento ba kaya
dunyar de ma kaya
dunyar de ma yeso yidi ento ba
dunyar de ma kaya dunyar de ma
yembe dunya kare janta kaya
dunyar de ma kaya
dunyar de ma itandare sam kare janta
dunyar de ma kaya
ma e duniya ro don tem ba janta kaya
yar de ma kaya
yar de ma e sono che de halkim be
yar de ma kaya
yar de ma e kaya kaya der duniya
yar de ma kaya
yar de ma e solo ra ha duniya
yar de ma kaya
yar de ma o sanu din be mo
yar de ma kaya
yar de ma e kaya kaya der duniya
yar de ma kaya
yar de ma kaya kaya der duniya
yar de ma kaya
yar de ma yeso yidin tuba
yar de ma kaya
yar de ma yeso yidin tuba
kaya
yar de ma
kaya
yar de ma
pata keol pierre di dabol Fasluol tatabol Yidabe am kangol woni batakeol am didabol ha modon nder batakeji didi fu mi dabbiti ummin go numoji boddi nder modon be siftinorgo on ko on ekkitino mi yidi on ciftora bolle de annabo en senibe bolwi diga boyma be umrore jawmirawo ekisnowo nde nelabe ha modon gaddani on aran pame nder balde ragareje tokkibe sunoji balli mabbe garan be jalan on be mbian
o wino o waran nanunna toymo kakaji meden mayi jonta amma wala ko wailiti diga fudam duniyaru ha jonta
be jawi gonga ka diga boyma alla tagri asama elesdi be bolle o tagri lesdi be ndiyam nder ndiyam o jogoto ndi kadi bo o halki duniyaru nane be ndiyam wato ilam tufana ngam asama e lesdi ko e ndarata jonta jodi ngam Allah yidi non tawon amma dum tammi halkugo be yite Allah jogi dum ha nyalde o hitoto hallube o halkabe so birabe am tange jite hunde wore Jawmirawo sendata nyalade wore be duubi ujinere hama ko dum fu dum gotum wodbe don numa jawmirawo don neba wadugo ko o wino amma nanon o nebata amma o do munyana on ngam o yida ko moy halka o yidi yimbe fu tuba acca hakkeji mabbe ko non fu Nyalade jawmirawo waran bana gujjo nyalde man asamanji majjan be holo hullingo ko de asama bokalkan be yite lesdi bo be ko woni ton fu majjan nde kuje de fu kalkan banani on andi no jodortodon sei on jodo nder senare on tokko Allah be gonga be renugo nyalade mako kuwe hande wara law wato nyalade nde asaman jingulata di kalka ko de bobolwa be yite ama Allah wi o hokkan en asama kessa e lesdi kesri ton wala hallende ngam muyo mako tabitan kanjum en denata ngam majum sobirabe am nde on don dena nyalade man kabde jodago on labbe bila aibe yeso Allah njode jambe mako pame no munyal jawmirawo meden mabbitani on lawol hisugo derirawo meden Paul gidado windani on halaka be hikma ka Allah hokkimo ha der batakeji mako fu odon winda bananido halaka Wodi halaji chatti nder batakeji mako bilki en mere en don gaila halaji di don bonna di banano be badata ayaje defte Allah godde banani be don gaddana ko e mabbe halkere amma onon on andi dum sobirabe am ngam majum kakkile tape we turtobe esta on ha on chotta diga nokkure de on dari ton be sembe amma on mauna der mo'ere e andal jawmirawo e kisnowo meden yesu almasihu teddungal latano mo diga jonta ha foroy amina.